kiti ajabu hongi kwa line domo domo shawa zip kwamba the girl is mine. Promo na nipa kibao tatizo na nyima show. Hivi sinu wapenda nao au ni mapenzi bisho. Staki mapenzi ya sim ni machia kina fizo. Bebu na nipa wazim kila nachofanya sivo. Yes napo nipa bills. Nice buzu na nijuna lisema for you I will. Bona for miski ya kusoma Kama mapenzi ni pesa basi nina jenga banki. Kwa mechi mimi shongasa sambono na nyeka benchi. Umilivu menishinda kakesha na mbia love you. Mosquito kailu mebindo na waka kapla wejivu. Nifanya sijisiki rako, snipe trailer, nipe movie. So be sure, kaki kroka, mini fuse.
Una nipele kaga, wiyo. Sijui ni nini unataka. Mina kusaga mani. Mapresha daily napata.
Umeni block moyoni nikidhani tandali utaniokoa baharini penzi kalinongesha nanga mdogo mdogo baharini nikakufanya chumvi kwenye wangu mshuzi jina lako chorus kwenye wangu tunzi yo nikafa juu ya penzi niliambiwa chongo nikali takengezo kanikorogo bongo kunidekeza dekeza ningelala ya udongo likupenda bila pesa bora niwe single sikusomu na tatiza ghafla ghafla safari za mbali baridi all alone hii hali huijali.
Nipelekaga wiyo. Sijui ni nini unataka. Mina kusaga mani. Mapresha daily napata. Oh yeah. Sema ni nini unataka. Oh yeah. Ono na nipaga pressure.
Wendo niya sawa mola. Atababu anajua. Aona niona mipo yoyo. So mdogo nimesha kuwa. Nadai usha nipo mola. Afu niono nazingua. Deli kwenye cello, Nikki Hala voicemail na niona tapelo. For sure girl I'm real, Jonku bebe kama begi wasubiri ni kushusha. Tuzipita kila stage wasufiri safari isha, Waspitisha na mula, mandugu ni camp. Deli batu tunakula, siwezi kudam, I wish ninge kwa Santana. Nikuimbia Maria Maria, vichache nisha achana. Kipyo nisomi media.